Et je skie tout le
monde.
Amen. Quand les pasteur Heinz. Hey yo.
Ayo, I've been there, done that, and my stripes, I've been in Gile. Ngalwa, you can tell by the scars, and everybody knows who picked you on that name is mine. And my career been longer than from Earth to Mars. I never thought that I would ever drop a few free bars. I've been to bars, never stood behind bars. I'm joking, guys. Tala mina ngiboshwa yazi, ngebandela okunciphisa isisu ndidlala ngami. Ningifakela ipressure, nale ntwana zingidalela istress, zingidlalela iskesh, gama lami zingidarela cash. Bengibukanisa nezitha kuthiba igama usuyalishera. When it comes to impacts, le ntwana idlalela fair. Masingabona abangani, ayivele ihlekelane, odalile unakanye, ayihlangane ihlukane. Eyamadoda ayipheli isitha sami, ngizosichawulelane, ngoba sobhubhisa umuthi wami engudwadle ensenyana. Nina ningale, mina ngala, sihlukanise olayini. Mina vele nina nginazi ihlangane emashini. Mina ngizwane sicefe futhi angishayisane nesiphithiphithi. Ngcono ivele ingahlekelani uma uzazi uyiphicephici. And if the shoe fits, nigga, you got to wear it. Dear success, I might be late, but I know I'm coming. I see them looking at me straight and I see them laughing. But God listens when I pray, I know my time is coming. I'm tired of keeping fake friends and I don't need no new ones. I'm still down with my boys or my day one niggas. I might be two-handed, but I got a lot of fingers. I'm cutting electrange, I'm three stripes like Adidas. I still kick harder than inkomo kamawakho, please keep my name out of umlomo wakho. Ngoba mina into engizoyenza ngizokwandisela ngomthalo, ngikuhluphekise, ngikuficulele, ngithathe idlozi lakho. Uma uzophika nami ndoda, uzoshaba umuntu makhanda. Mina ngikhathalele kuthenjwa impande, ngiyilande enkanda. The biggest mistake you will make is to judge it by cover. Into emnandi ngaphakathi, benowabona iqanda. Bebethi bayavula ngavala, nale stapa ngasidusha. Bayazama ukungifica, siyabahadulisa isidudla. Mina ngena ngishiye ekhalwa, ngene wena kuyathulwa. Usala bemsuma, hamba ngishiye bengikhuluma. Angithi mina, ngiqhubeka la ngagcina khona. Bavumana bodwa, vele ama-fans abo nje ibona. Ngeke sinibangise nje thina, ngeke sindlele umona. Ngeke sibange nani umqhakazi, imali sibe siyibona. Mangihamba ngedwa, bangibuka ngenxema, ubadle phansi. Mase ngiphethe izinja zami, beza nga-4 bathatha o-5. Ma ufuna ukubhifa nathi, baredi ukudla umhlabathi. Ngiphethe amadoda angaphansi, azokufaka u-4 pound. Zifa la ivuke khona, madoda still isakhona. Sayibambe ngomthetho omdala, ngiyathemba nani niyabona. Thina sibala iminyaka, kodwa nina nibala amahora. Masingena still isakhala, engathi ingane ibuke ihora. Isitala sama sibophele, ofana nami soze wamthola. Bangangifuni, yize ngingadukanga still bayangithola. Angidumile ngokuphansha, kodwa ibeat ngiyayixova. Ilyric lami ligezana njengezandla ma uqeda ukubhosha. I did it first and did it best and it was not by choice. You don't have to throw subliminals, just face the facts. I'ma beat you on your own game with all those facts. Now give me my flowers, I got a girl I need to impress.
Chillin' tona yam. Y'all better take notes. It's Big Daddy Jeezy, you know me. I keep it cool and I play low key. But I'm simple kind of mind.